Blog Talk Radio.
Abakunzi ba radio iteme nongeye kubasuza kandi bayikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Nitwashimye Jean Paul mu kiganiro igihe n'iki kiganiro musanzwe umenyereye buri wa kabiri w'icyumweru. Kuri uyu munsi rero turi ku itariki 17 ukwezi kwa gatanu mwaka 2022. Ikiganiro cyacu turibuze gusa kuganira ku nkuru y'ifatwa rya Sergeant Robert Kabera, ubundi uzwi ku izina rya Sergeant Robert, ariko izina rye akabari na ku grade akabari Staff Sergeant Robert Kabera, wafashwe mu rukerera rw'ejo mu gatondo cyangwa se joro ryashiraga ry'ejo ku itariki 16 muri Uganda, aho hari byinshi bivugwa. Ariko raditeme nashoboye kuvugana n'umuntu waduhaye amakuru uri i Kigali mu Rwanda, uko ifatwa rye ryatangiye ndetse n'ibishobora kuba byihishe inyuma y'iri fatwa rye. Ndaza kubigarukaho rero mu kanya gato ikiganiro cyacu gitangiye. Ntabwo ari ibi gusa mu Rwanda, desperation niba ariko nazita kwiheba gukabije ndetse no gushaka loyalty bamwe mu bakozi ba leta, hakomeje kugaragara iterabwoba muri leta ndetse bigendereye babandi batari aba bapinzani cyangwa se abapinze leta, ahubwo na babandi batekereza ko bashobora kuyivaho ku buryo batangiye kujya bavanamo umwumwe. Ntabwo ari ubwa mbere leta FPR yaba cyangwa se na FPR ubwo yaba yishe bamwe mu banyamuryango bakomeye bayo b'ingenzi, ariko noneho ubu birimo biragera munda. Ubu tuvugana amakuru dufite tugikorera itohoza, abatwandike batubwira ko leta FPR n'ubundi yongeye kwikora munda, aho mu rwego rwo kugira ngo ikore madame Mukantabana ambasadrice cyangwa se ambasaderi wa leta y'u Rwanda cyangwa Kagame muri leta zini, bishe umuvandimwe we musaza we witwa Innocent Ruhamo. Bakaba rero ngo nta gushidikanya kuko urupfu rwe ntirusobanutse, ntabwo yari umurwayi, nta kintu kindi yatakaga, ndetse bakanavuga ko yari yakoze arataha ajya guhura n'abantu nyuma ajya mu rugo. Bamwe baravuga bati yararyamye ntiyabyuka, abandi bati yaguye mu ntebe, yicaye mu ntebe ntiyategereje, ntiyashoboye no kugira akabaraga kajya mu gitanda, yahise agwaho ngaho apfa nta ndwara nta kindi. Ibi rero ngo bikaba bikomeje cyane muri leta, kandi ntabwo ubwa mbere ubushitwa babwira ko n'ubu hari bene mwene wabo wa mushiki wabo nawe kugeza uyu munsi taramenya itohoza rya bataratubwira koko ni urupfu rwa rw'ikirago, kandi na bene wabo ntibigeze babihakana kuko nawe yarwaye apfa muri ubu buryo. Ibi rero ngo bikaba ari strategy FPR ifite mbere y'amatora yo kugira ngo abantu bose babagire ibikange, kubera ko babona ko ngo 2024 nibaramuka bahageze, byongereho nibaramuka bahagejeje, bagomba kuzaba badafite se nta muntu muri bo uzaba ari ikibazo, cyane cyane nk'aba ngaba bari mu Amerika, bo birumvikana ko barashaka kugira ngo bakomeze bakore akazi kabo nk'uko bisanzwe, batagomba kwitandukanya nuko bazi neza ibizakurikira nibaramuka koko Kagame naramuka ashate kwiyamamaza kuri 2024, kandi imyiteguro yayo ni y'ejo bundi, ntabwo izategereza icyo gihe. Birarimbanyije abo ngabo tuba tuvuga n'abantu bakomeye bashobora no kumenyekana, hari abandi bapfa bagapfa nk'ibimonyi. Mu kanya rero katarambiranye, ndaza kurambura iriya nkuru ya Sergeant Robert, ariko mbere y'uko igeraho indi nkuru ntari butindeho ni ya Prince Kid. Prince Kid uriya musore warukuriye warukuriye gestion ya Miss Rwanda wafunzwe, bakamushyiraho amajwi n'uyu munsi bakavuga ko aya majwi ashobora kuba atari naye n'amajwi ubwayo ngo ashobora kuba ataraye. Raditeme yakomeje kuba consistent kuri iki kibazo, twavuze ko tutihanganira ndetse twamagana ihohoterwa iryo ari ryose rishobora kuba umwana w'umukobwa ndetse n'umugabo, ye ntabwo ari umukobwa n'umwana w'umuhungu n'umugabo cyangwa umugore wahohoterwa, irikorerwa umuntu uwo ari we. Ariko ntawugomba kwitwaza, ntabwo dukwiriye kwitwaza cyangwa se kubona leta ishobora kwitwaza iyi topic y'ihohoterwa ry'igitsina kugira ngo ibi byazemo umusaruro ijya gufunga abantu ha investigation. Ejo bundi Rob Prinskid yagiye mu rukiko banga ko yumvirwa mu ruhame, bavuga ko adashobora kumva urubanza rwe bavuga mu ruhame. Abantu bose bamurega, abarega Prinskid bose bari bavuga ku ruhame, nta kibazo bamufiteho bafiteho. Mushobora kwibaza mute ko umuntu wenyine ufite free speech mu Rwanda n'ushyigikiye RPF nta rubanza rw'ibanga bigeze, iyo bashaka kurega umuntu biba ruhame, ndetse nta n'ubwo aregwa n'inzego z'iperereza, ahubwo aregwa na publique. Aho niho ikibazo kiri, kubera ko Kigali ishaka kugira ngo itoxinge publique, itoxinge opinion publique, kugira ngo abantu babanze bacire icyo babikorera. Icyo babikora ni ukugira ngo bacire urubanza umuntu ataraburana. Leta ubwayo ntigire n'iby'isobanuro, bafite iti mwarabyumvise, bagasohora ama audio bagakubita hariya, barangiza bati Prinskid dore ibyo azira, nta n'ukwiriye kubaza, mwumve YouTube, mwumve byavugiye kuri gihe, byanditse ku gihe, byavuze kuri New Times n'ibindi. Iriya leta iraboze, kuko urumva n'ukuntu badatekereza, bakavuga bati iyi strategi yacu izagaruka icurye mu gakanu. Ko niba uvuze uti mubanze mushyire iyo audio hariya, muvuge ko ari impamvu tumuburanishije, mugafata abandi bakobwa bati hari ibindi batavuze, bishyira dukunda ibi nibi, ugakubita hari, ugakubita ugakubita hari. Publique deja, opinion publique ukaba wamaze kuyitoxinga, warangiza hakaza ukazana umunsi wo kujya gusomerwa urubanza, nakukwiye kuregwa ibyaha aregwa no kuburana ifungwa n'ifungurwa, bitarajya no mu mizi ngo ntashobora kujya kuburana, ngo ntashobora kuburana ari hanze. Ariko si n'icyo gusa, nta n'ubwo dushobora kwemera yuko hagira n'undi muntu uza kumva urubanza, kubera ko ibyo aregwa ari sensible, barabishyize hari. Number one, Miss Rwanda ni public, ntabwo ari ikintu kitasanzwe, ni ibintu bikorwa ku karubanda. Icya kabiri, umwana w'umukobwa bavuga ko yaba yateretaga, n'ubwo amajwi bavuga ko n'uyu munsi ariya majwi tuyashidikanyaho ashidikanywaho, ayo majwi yagiye hanze. Nta bindi birego tuzi birenze ibyo twumvise, uretse kuvuga ngo ni ibintu bijyanye n'ihohoterwa ku gitsina. Abo bana baravuze, Jeannette Kagame yagiye hariya aravuga ku mugaragaro, Kongere ya FPR baravuga ku mugaragaro. Ibanga muvuga bitari publique, ni iki gituma uriya musore adashobora kujya muri publique? Ku bintu byose deja mwamaze rimwe mwabyishyiriye hanze, musurese ko free speech ni leta iyifite, kandi naho abaturage ntabwo bo bagira n'akanzinya, ntibashobora kwisanzura. Ni ukuvuga ngo bibaye mu ruhame muraproteja leta, cyashobora kwiregurana. Ariko igihe mwamaze kubishyira mu ruhame mwebwe ubwanyu, nta bindi byagombye kuba muheza, kuko icya mbere damage ya mbere yarakoze. Muri ikiganiro rero kuri Prinskid simugarukaho, ndagira ngo mboneho n'akanya kwisegura ko kitari butinde ingingo ndi bugaruke nza kurambura n'iriya ngingo ya Sergeant Robert mu kanya katarambiranye nyuma y'aka karuhuko k'amasegonda make cyane. Reka nongere mbahe ikaze abakunzi ba radio iteme, bakunzi b'ikiganiro igihe ni iki by'umwihariko, ngarutse aha ngaha muri studio kugira ngo ikiganiro cyacu tugatsindire tugikomeze. Mboneho no kwitegura ku basanzwe badukurikira ku masaha ya saa tatu n'igice cyangwa saa yine nijoro, ko uyu munsi ikiganiro cyacu twagikoze mu masaha atandukanye. Mutwihanganire rero ntabwo ari ibintu gahunda zitari bumara igihe kinini, ariko ndibaza ko apology yacu cyangwa se mu twitegura kwacu mu kumvise ahangaha kuri aditeni. Reka rero ngaruke nsubire inyuma ku nkuru nabatangiriyeho ya Sergeant Robert, wiyita Sergeant Robert nk'izina ry'ubuhanzi, ariko akaba ari staff, nako navuze ni staff sergeant, ni sergeant major, sergeant major Robert washoboye guhungira muri Uganda nyuma yamara guhunga, bakavuga ko yageze i Bugande ku itariki 21 nako tariki 19 aribwo yageze i Bugande 2021, noneho ubwo hari mu kwa 11, ariko Leta y'u Rwanda ikavuga ko yafashe umwana w'umukobwa kuri 21 yarageze i Bugande kuri 19. Reka nongere mbisubiremo neza. Sergeant Robert ni izina ry'ubuhanzi, ndumva grade yari Sergeant Major, akaba yarahunze u Rwanda atinya ko ashobora gupfa, hari muri 2021 tariki ya 19 z'ukwa 11, ariko Kigali kuko itariza ahiri imaze kumenya ko yahungiye i Bugande, yo imwandikaho icyaha cyo gufata umukobwa ku itariki ya 21 z'ukwa ukwezi kwa 11, kandi ukamufatira ubutaka bw'u Rwanda. Umusore umusirikari yari yarageze muri Uganda, twamukozeho ikiganiro kinini cyanumvishwe n'abantu benshi benshi cyane 1000 akimara guhunga kuri radiyo iteme iriya muyoboro twaje kugeraho ugashimutwa, ariko abenshi mwaracyumvise. Ntabwo ngaruka rero muri substance yatumye ahunga n'uko byagenze, noneho ubwo nagira gusa mwumve ikinyuranyo kiri muri ibyo birego. Bavuga ko umwana yaregaga ari umwana w'umukobwa we, amaudio twashyizeho mwarayumvise. Sinshaka kuvuga ko murengura ko sindi umunyamategeko we, sindi umuroya we, ariko nuko ibyo bamuregaga ibyo Leta yamushakiraga bitandukanye n'ibyo bavuze bamurega. Icyo ngicyo tukivu. Ejo bundi ntihashize iminsi mikeya twaje kumenya raditeme yari kumenya ko arimo ashakishwa. Ibyo kandi bikazana mbere gato y'uko Abanyakarundi bari bagiye muri Uganda, ariko bikurikiranye. Bamaze kuhagera nk'uko bisanzwe bitegerejwe, basabye ko mu bo bashaka Sergeant Robert yari mu ba mbere. Amakuru ya giteme ifite itanashidikanyaho nuko bakoresheje bamwe mu bavandimwe be bari mu Rwanda ba hafi, bakoresha uburyo bwose gukora communication nawe, ariko bamubwira ko muri aya magambo bamubwira ko Kigali imugenza, ndetse bazamutumaho abantu bashobora kumuhitana, bashobora kumwica special forces, kubera yuko umubano w'u Rwanda na Uganda umeze neza. Baza kuvuga yuko bishoboka yuko bamuhitana, ariko bashaka no kumuhana idea yo kuvuga ati uramutse ushoboye kwirinda twagushakira n'uburyo ngo tumushakira uburyo bamugeza himbo. Ndubwo ntabwo mvuga ko aribo babibwiye, ahubwo Leta y'u Rwanda niyo mitwe bari barimo yo kugira ngo bamukonvenke yemere yuko abo bashaka kumutumaho bemere ko yakwemera imbunda, gusimagurenga imbunda. Imbunda nk'uko mubivuga nk'uko mwabyumvise barayisatse barayibura, nta mbunda babonye. Ariko amakuru avuga ko Kigali yo Banyakarundi bariya bashaka kuzana imbunda, yenda baranayizanye cyangwa se barazizanye bazigeza muri Uganda, yenda ku bantu ba agent babo, abantu yenda bategezaga bagomba kwitwara kwa Robert cyatumye bipfa, yenda sinkizi. Ariko umugambi wose wacuriwe na hariya muri biriya biro bya Nyakarundi, bavuga ko ari uburyo bakoresha mu rwonya gahenge ko Muhozi arimo abaha gahenge bashobora gusimaguringa imbunda, baje hariya bagerayo bagashaka uburyo bavuga ko zazanywe na bwana uwo bita Sergeant Robert ku izina ry'ubuhanzi. Ariko umugambi wabo, amakuru akigera bavuga ko umugambi ushobora kuba wabapfubanye. Amakuru nayo rero nuko Kigali biriya byose ari ibintu yafabrikaga, n'izo mbunda bishoboka ko Kigali yamaze no kuzigeza i Bugande kugira ngo bashake uburyo bazigereka ku mutwe wa Sergeant Robert. Ari mu maboko ya polisi, ndetse ni joint forces za polisi ni polisi na military, ahantu afungiye, ahantu bamubarije ku buryo ngo bariho batekereza icyo bashobora kumukora. Ibi gusa icyo nashaka kuvuga ahangaha ni uko ni imitwe ya Kigali, ni imitwe ya DMI, ya DI, erega ntikitwa DMI, yitwa DI Defense Intelligence mu Rwanda, ubu ngubu niko yitwa. Bikaba rero ari ibintu bashaka gukora, kandi bavuga ngo barakoresha iriya loophole, kiriya cyuho cya Muhozi, noneho babona ukuntu bajya bakoresha ziriya ngendo no gukora uburyo bakeya ibimenyetso bishinja abo bandi ngo ni smuggling imbunda, ariko ari izo bo bizaniye bashaka kugira ngo barebe uburyo zamugeraho, yenda bakazishyira bakazitaba n'inyuma y'urugo rwe, barangiza bakazavuga ati twabonye imbunda, niho yazihambye. Si ibyo gusa rero, n'abandi bariyo ni ukugira ngo babe maso, twarabivuze n'ubushize, mukomeze mumenyane, mumenye aho muri. N'iriya audio ya Sergeant Robert yahereje atara nayo yagize akamaro. Ndababwira ko mbere y'uko ibyo biba byose, amakuru tuba twayamenye, nawe yari abizi, nawe ubwe yari abizi ko arimo gushakishwa iminsi nibura ine cyangwa se hafi icyumweru mbere y'uko bibaho. Bishobora kuba rero byaratumye n'iyo migambi ya Kigali iburizwamo ipfa, ariko ntabwo yatunguwe. Ni ibintu yamenye hasigaje nk'iminsi itanu cyangwa hafi icyumweru kugira ngo bibeho, kuko iyo ni imigambi imubisha yarimo amupanye. Imana rero imurinde, imurinde amaboko ya Kigali. Reka iyi nkuru tuzayigarukaho uko iminsi uko bigenda bidevelopa, yenda yageze no mu butabera, ariko biragaragara ko Uganda yenda buzasobanukirwa. Hari na za petisiyo abanyarwanda barimo gusinya, mwese muzishyireho umukono, musabe ko mukomeze mupostinge, musabe ko impunzi zidakomeza guhungitwa mu mahanga. Iyi nkuru ya Innocent Ruhamo, umuvandimwe wa ambasaderisi ahangaha muri Amerika, ntabwo ndi buyigarukeho kuko turacyayikorera itohoza, ariko amakuru avuga ko Kigali FPR yamuriye, kandi byinshi bituruka ko bamaze kubona ko ari gushaka ngo iterabwoba ryo interne kwanga n'abanyamuryango, hatagira n'umuntu n'umwe wibeshye. Kumva barariye amaraso ya Kimenyi, baranyoye amaraso ya Kimenyi ntibihagije. Yarabayobotse mukanama ntabwo bihagije. Bagomba gushyiraho ikindi kintu gituma akomeza guhungetwa nawe, nubwo ari umukozi. Niko bimeze, izahaga ntizashirwa abantu bose, cyane cyane batazemera kujya inyuma ya madame n'umukobwa we Ange, bafite akaga. Izi ni inkuru zo gutaha. Kuri ibyo rero naha ngaha jyewe reka nze nzane Ashire Kamana. Ashire Kamana, ndagira ngo nguhe ikaze, reka mbanze yenda nibutse abadukurikiye ko Ashire mu gihe n'iki atari umushyitsi nkeneye kongera gukorera introduction. Tuba turi kumwe mu biri biganiro. Ashire Kamana rero wakoze kongera kwifatanya na Raditemere nanjye by'umwihariko muri ikiganiro iki gihe ni iki. Nkaba rero ngira ngo nawe nguhe akanya ugire icyo uvuga kuri iri yahungetwa, niba ndiko nabyita n'ikinyarwanda gishyashya, bw'impunzi z'abanyarwanda muri Uganda, ndetse na Uganda gusa n'ahandi. Ni ukuvuga ngo Kigali ikomeje kutwereka ko nta hantu hari safe ho kuyihungira, ari mu gihugu nariho mvuga barimo bapfa, kandi nabo batari uko bigeze babapinzani, abantu bakiri batoya. Ariko ntabwo Kigali iba iri satisfied, nubwo wayikunda cyangwa se wayibeshya kuyikunda nabyo ntibihagije, kandi urukundo ntirugurwa. Twatuzi imbere y'uko yenda wibeshye imurengera, ariko nabwo ntabwo ariko bimeze. Ubu rero n'ibi bya Miss Rwanda byo biratwara benshi, uzavuga ijambo rimwe bazajya bavuga bati aha uyarwanya leta. None abanyarwanda hirya no hino abajya guhaha barapfa, abahunze ubutegetsi barapfa muri gereza, naho nta muntu kiba sefu muri gereza. Inzira ishoboka yatuma umunyarwanda atekana, Ashire Kamana, ijambo ni ryawe. Ashire baza ntagufite. Ashire ntagufite? Ashire ndumva atarimo ku kutwumva. Ok, ndakumva. Niba wanyumvise komereza aho nari nakubuze.
Yego nakumvise kandi urakoze. Na ndabanza ngushimire nawe ku mwanya waba wafashe kugira ngo tuganirize abanyarwanda ku ngingo zitandukanye, ariko abadukurikira ntibakumve ko ikidushishikaje ari ukubaganiriza gusa, kuko dufite nane twaganira turi mu rugamba. Ibi byose tubikora kubera ko tufata ko turi mu rugamba rw'impinduka, urugamba rwo kugira ngo umunyarwanda abashe kugira agaciro mu gihugu cye ndetse n'ahandi hose yajya. Ubwo rero reka mbonero suze n'abazumva iki kiganiro, abakunzi ba Radio Iteme ndetse n'abagenzi bacu mu runana nyarwanda ruhanira impinduka, kuri izi ngingo wavuze kandi wambajije neza, aho uvuga uti ibi bintu by'impunzi zikomeza guhungetwa, ndagira ngo mpere ku kintu kimwe. Ni ibintu byagiye bikoreshwa mu ndimi z'amahanga cyane cyane mu Gifaransa, aho bavuga ngo iyo rubanda rwitwaye nk'intama imbere y'ubutegetsi bwitwara nk'ibirura, ubwo intama zirashira. Bizasaba ko intama nazo zigira uko zongera imbaraga cyangwa se zigira uko zitwara kugira ngo ibirura bitazimara. Kuko ubivuze neza uti ubutegetsi bwa FPR iyowe na Perezida Kagame bumaze kwereka abanyarwanda bose b'ingeri zose, abo mu moko yose, kandi tuvuze amoko ntabwo tuvuga amoko y'Abatutsi cyangwa Abatwa gusa, baba Abega, Abanyiginya, baki, umunyarwanda wese yaba ava mu majyaruguru, mu majyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, FPR imaze kwerekana ko idashishikajwe na gato n'inyungu z'abaturage b'abanyarwanda na gato, ndetse imaze no kwerekana ko kuri yo ubuzima bw'umuturage cyangwa se ubuzima bw'umuntu muri make ko ari ibikoresho bakwitwaza kugira ngo barengere inyungu zabo bwite iz'igihugu. Mu by'ukuri dufite ubutegetsi bukoresha ubutaka bw'u Rwanda, bukoresha n'ubuzima bw'abaturage mu nyungu zabo bwite. Ibi rero ni agahomamunwa kubera ko ni ibintu bitwara ubuzima bw'abantu. Ari naho dukunze kuvuga ngo urugamba turimo ni n'urugamba rw'imyumvire, kubera ko guhindura imyumvire nibyo bizatuma sosiyete yacu cyangwa se umuryango mugari y'Inyarwanda uvamo n'abantu bazima. Abantu bazima bumva ko akababaro cyangwa se kurenganya abandi atari byo bigomba kuba ishingiro ry'ubuzima bwabo. Turi no mu rugamba rwo kwibohora. Kwibohora byanyabye, kuko nta gihe bitavuzwe. Bamwe baraje baravuga bati twibohoye ubwami. Ubwami bwakoreshaga uburetwa budukandamiza, ariko nabo bitwaye nk'abami. Abandi baza bavuga bati turibohoye igihugu cyari kigize aharindimuka, ariko ibyo bibazo by'Abanyarwanda barafite ntabwo byakemuwe. Kugeza muri 90 aho FPR nayo yaje n'amahame 9 ivuga ngo ije gukemura ibibazo byabaye karanda mu gihugu, ariko ibyo bibazo byose nta na kimwe yakemuye, cyane cyane icy'ubuhunzi. Kuko amateka ya FPR ahera mu mpamvu zatumye habaho abantu b'impunzi b'abanyarwanda, ikaza ivuga ko ibyo bintu izabica, ariko ikaba itegekesha abanyarwanda igitugu kirengeje ukwemera tuma abantu bakomeza guhunga. Ariko noneho akarusho kayo muri ubwo bugome, muri ubwo ntago mbyita ubudasa kuko batagira ngo ni ibintu byiza cyangwa ni ibintu bihambaye, muri ubwo bugome no muri ubwo buhemu ihiga n'abantu hanze ikoresheje ibintu byose bibaho, yaba ari ukubicisha intwaro gakondo, imbunda, cyangwa se kubaha amarozi. Byose abanyarwanda nta na kimwe mutazi ku byabaye muri iyi myaka ishize, kandi bikomeje no kubana n'ubu ngubu. Nubwo tuvuga ngo leta ikoresha igitugu, hari ama leta akoresha ibitugu ariko bitagera aha ngaha FPR igejeje uwavuga yuko ifite imyitwarire imeze nk'iya mafia kubaza icyo bita mafia ntabwo twaba twibeshye nta nubwo twaba duciye nk'amabere kubera ko mafia niyo ikora ibintu ibyitirira ko ibikorera inyungu z'abantu runaka ariko byose bishingiye ku nyungu z'abantu bamwe bari muri iyo mafia bayiyoboye koko Evode yarabivuze avuga ati na agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro yarabivuze baravuga ngo umusazi arasara kago ku ijambo ubwo uwo ni umugani nshaka kumwita umusazi ariko nawe icyo gihe ibyo yavugaga yaguye ku ijambo ikibazo gikomeye cyane rero kijyanye n'ibi bintu by'abantu bahohoterwa hanze kijyanye n'uko umuntu aho ari hose ari umunyarwanda ufashe icyemezo cyo gutandukana n'ubuhemu n'ubugome n'amabi ya FPR avuga ati ngomba gucunga umutekano wanjye aho ndi hose ngomba gucunga neza aho nkandagira ngomba kwirinda ikintu cyose cyatuma bampemukira kubera ko twamaze gushyira mu mitwe yacu ko ari abahemu twamaze gushyira mu mitwe yacu ko nta mbabazi bagira ibi ngibi ni ibintu biteye isoni kandi ku babashyigikiye nibo bagombye kugira isoni za mbere ariko ibirengeje aho ngaho ndibwira ko urugamba uko rwatangiye n'aho rugeze abanyarwanda bose baba bitwa intore baba n'abatavuga rumwe na leta bagombye kwibuka ikintu kimwe ninde munyarwanda iyi FPR ya perezida Kagame itari yahungiye nk'uko bivuze kare ni bake cyane ariko simpamya ko ari benshi batari bahungetwa utarahungetswe ku giti cye afite umuntu mu muryango we wagize ikibazo iyi FPR n'abanyamuryango bayo irabahungeta abo itishe ibakira mu buroko abandi bagahunga abandi bagashyirwa mu kato ku buryo bwa mikoro mu kato ku buryo bwa privilege ibintu bijyanye no kurengerwa n'amategeko amategeko yanditse mu itegeko nshinga amategeko yagombye kukurengera kubera ko twagombye ko dufite inzego zigenga FPR byose nta na kimwe ikora ahubwo ibyo ikora twakunze kubivuga bishingiye ku nkingi enye iterabwoba murabizi ibyo bakora byo gutera abantu ubwoba buri gihe ubwicanyi ni ukuvuga ngo uwo bateye ubwoba bikanga baramwica cyangwa agakizwa no guhunga hakaza kubeshya abanyarwanda ngo umuturage ku isonga na gahunda nyinshi cyane ngo zo gufasha abaturage ariko mu by'ukuri igihugu kiracyakenye kiranakenye kurusha uko cyari gikenye ku gihe cya Habyarimana hakaza no kubeshya amahanga yuko ngo ari igihugu gifite ubumuntu ku buryo cyiteguye kwakira impunzi zihungira mu gihugu cy'Abongereza n'ahandi muri za Suède cyangwa Denmark ariko mu by'ukuri n'abaturage babo batabafata neza akaza no gukoresha igitsina gore ibitwara bivugaga abantu bagaseka bati murabeshya nta najyamye mufite ubwo uwumva ko nta jyamye dufite yongera arebe neza ibi bintu bijyanye na Miss Rwanda n'ibi bintu byose barimo kugenda barega abantu bamwe na bamwe babuza n'abantu kuvuga ukuri kwabo umuntu w'umunyabyaha uruharwa yavuze ati nimumpanire mu ruhame mutinyiki kumuhanira mu ruhame niba ari umunyabyaha niba ari umuntu ruharwa mutinyiki hari umunyamakuru kare wavuze ati uyu muntu ashobora kuba ari ifi bashaka kuroba ariko mu by'ukuri harimo n'andi mafi menshi cyane akomeye manini yagumye nayo kuba ari mu buroko kubera ko ibi bintu byo guhotera abakobwa guhotera abagore ni ibintu tuzi bikoreshwa cyane muri kiriya gihugu ndetse no hanze yacyo sinirwa nibutsa abagore bagiye bahohoterwa mu nkambi z'impunzi muri Congo bahohoterwa n'imitwe yitwaje intwaro ifashwa na leta y'u Rwanda muri ibi byose rero ubwo tuba dusubiramo ari kugira ngo abanyarwanda babyumve muri ibi byose kugira ngo babigereho bo ubwabo ni bake cyane imbaraga bafite ni amafaranga imbaraga bafite ni ukubasha kuba bavuga ijambo rikijyana mu nzego z'ubutegetsi zose kubera ko zitigenga kubera ko bazikontorora azicunga gukontrola igisirikare y'igipolisi n'izindi nzego zose zishinzwe umutekano zikaba zibakorera mu nyungu zabo bwite. Birumvikana rero ko ibi byose ariho dukunze kuvuga ngo barakoresha mu nyangire, aho ubu ngubu urundi rugero rufatika ruto cyane, ubu Prince Kid uyu nguyu wafunzwe ntiyazabura abantu bamushinja kubera ko bifuza gufata umwanya we, ntiyazabura n'abamushinja ibinyoma kubera ko bumva ko ubwo buryo bashobora gukora kugira ngo abone imibereho. Hakazamo ibintu bya ntibindeba, aho abantu bakomeza kureba akarengane gakorerwa abandi ariko bagaceceka. Ahangaha ndabwira nabo muri diaspora babona ibintu tubyamagana buri munsi, bakaba ngo turabanza b'igihugu, nyamara ibi byose turimo kwamagana ari ubugome bukomeye cyane, nabo ubwabo nibatabwamagana buzarinda bubageraho kubera ko ubugome nitutaburwanya twese hamwe buzakomeza kugeza igihe abanyarwanda bazabwigarandura. Hakaza n'ibintu by'amacakubiri nabyo iyi leta ikoresha, byose nibyo biturukamo aka karengane ndengakamere tubona, nibyo bitera ubu buhunzi tubona impunzi mu bihugu duturanye n'ibihugu by'ahandi yaba iby'Iburayi cyangwa n'ibyo muri Afurika. Tubona urubuga rwa politiki rufunze, tubona itangazamakuru bariniga buri munsi, umuntu agomba kuvuga ibyo leta ishaka atabivuga agahungetwa nk'uko abivuze Kane Jean Paul, kwima abantu ubwisanzure bwabo kugera n'aho abantu bamwe na bamwe tubona ubwisanzure bwinshi cyangwa busesuye mu bihugu tutavukiyemo kurusha ubwisanzure twagumye kuba tubona mu gihugu cyacu. Hakaza kwima abantu uburenganzira bwabo, hakaza no kwica ireme ry'uburezi aho urubyiruko rwayobejwe n'ibindi byinshi namwe mugenda mubona buri munsi. Ibi byose rero twagiye twese tunyura mu bintu bikomeye tukirinda, abantu bakagira bake batirita imirire nabi, ndahunze ngiye mu Bugande, abandi ngiye i Burundi, ahandi ngiye i Burayi. Twagiye dukoresha ibintu byinshi nk'abanyarwanda kugira ngo twitabare, kugira ngo twikize iyobowe na Perezida Kagame n'agatsiko ke. Ariko mu by'ukuri tumaze kubona ko nta musaruro bitanga, kuko mbisubiremo nk'uko Jean Paul wabivuze, wavuze uti FPR iragenda ireka abanyarwanda bose ko aho bazajya hose igihe cyose bazitambika mu nyungu zayo bwite zitari n'iz'igihugu, izakoresha ibicoboka byose kugira ngo ibazimye, ibahohotere, yaba mu kubica, mu kubashimuta no gukora ibishoboka byose kugira ngo basubire mu gihugu bajye mu buroko ntibongere kuvuga. Ibyo byose FPR ntizabirekera aho ngaho. Mu yandi magambo, urugamba turimo urugomba kujya ahantu rwagumye kuba ruri, ni ukuvuga ngo ntabwo kurwanya FPR bizakomeza kuba abantu bayikiza bayihunga. Ingero mumaze kuzibona, kurwanya FPR bizasaba guhaguruka abantu bagakoresha patriotisme, gukunda igihugu bya nyabyo bifitemo, n'utabifite abigire, kubera ko patriotisme ni ituma abantu bashobora kwicara bakarengera inyungu rusange zabo, kandi iyo urengeye inyungu rusange n'inyungu bwite uba wazirengeye, inyungu bwite zawe n'izabawe uba wazirengeye, kandi izo nyungu zirahari zo kuba twese twagira amahoro, zo kuba twagira ubwisanzure, zo kuba twagira uburenganzira bwacu bwubashywe nk'uko amategeko abivuga, bwo kuba twagira inzego za leta cyangwa inzego z'ubuyobozi zigenga. Ibyo ngibyo ni ibintu bijyanye n'inyungu rusange twese twagombye guharanira aho twaba turi hose n'uko twaba dutekereza kose, ndetse no guhangana mu bitekerezo bikaza ari ukugira ngo ibyo bintu tubikosore cyangwa se dukore uburyo biba binoze kurenza uko bihagaze cyangwa se uko biri. Bivuze ngo igihe cyose FPR ya Perezida Kagame n'agatsiko ke ikiriho muri izi mbaraga ifite, igihe cyose ikomeza gukora uku nguku, igihe cyose dukomeza kuyitwaraho nk'intama, ibi byose ntabwo bizahagarara. Abumva raditeme bakunze kudukurikira muzi ko ikiganiro igihe n'iki ari ikiganiro cyo gukangura imbaga, gukangura abaturage kugira ngo bagire imbaraga, bagire umuhate, bagire ubushake bwo guharanira inyungu zabo n'ubwisanzure bwabo. Igihe iyi FPR ikiriho ikora uku nguku, igihe umunyarwanda yumva ko agomba kubeshwaho n'agahinda kundi cyangwa se n'akarengane abandi bakorerwa. Iyi FPR abantu bose izakomeza ibahige. Abo itazageraho nuko izaba yabuze ubushobozi, ariko ubushake bwo kubahiga izabuhorana. Umuti rero ni uwuhe? Sample kugira ngo tutize mu magambo ndikore ko atangiye ikiganiro uvuga naryo sishaka gutinda, ariko umuti ni uwuhe? Umuti nuwo kugira ngo buri munyarwanda ahari yongera atekereze, arebe neza inyungu ze bwite, arebe n'inyungu z'abandi. Abantu bagiye bareba inyungu zabo bwite ntibareba inyungu z'abandi. Mwabonye icyo byatanga? Byavuyemo intambara nyinshi, byavuyemo impfu z'abantu nyinshi benshi, byavuyemo genocide, byavuyemo n'ibi byose abanyarwanda bakomeje kubamo nyuma ya genocide, birimo no kuvamo uburyo igihugu cyacu bavuga ko ari gitoya kirimo kugenda kijyanwamo abanyamahanga tutazi iyo baturuka, tutazi ibyaha bakoze aho baturuka, mu nyungu z'agatsiko kayoboye iki gihugu. Ibi byose abaturage, abanyarwanda bose dukwiye kwicara tukabireba, tukongera gutekereza koko niba dukunda igihugu cyacu. Ubutaka bw'u Rwanda kiriya gihugu cyiza cy'imisozi igihumbi, tugomba kongera kwibaza niba tugikunda by'ukuri. Niba tugikunda rero, dufatanye twese duharanire inyungu rusange zacu nk'abanyarwanda, igihugu cyacu gitembe amata n'ubuki. Duhagarike ibi bikorwa bya FPR ikomeje kugitembeshamo amaraso buri munsi. Ibi bigomba guhagarara ku mbaraga zose zishoboka zaturuka mu banyarwanda bose batekereza inyungu rusange. Igihe bitazahagarara, abantu bazakomeza bahunge kandi bazakomeza bahigwe. Ibyo ngibyo abantu bagomba kubimenya, ko urukuta rwa rukuta wirukankana w'umuntu akarugeraho akabarana nawe aho ajya, ngira ngo abanyarwanda benshi batangiye kubona ko urukuta ruhari. Iyo urukuta ruhari rero, tugomba gutekereza tukavuga ngo tugiye kwemera aba bantu bake cyane batarenze na 200, kuko abacurabwenge ni bake cyane, abakozi nibo benshi. Abo bakozi nabo tuzi ko benshi bakora mu bwoba cyangwa se mu guhakirizwa. Ibyo nabyo bigomba guhagarara. Ariko abahungetwa, abarengana ni benshi cyane, kandi imbunda zose Leta y'u Rwanda bifite ntago zishobora guhashya abanyarwanda bose bari mu karengane ngo zibashobore. Nta nubwo iyi Leta igoye kuyirwanya, kubera ko ni Leta ishingiye ku bwoba, ku iterabwoba. Burya iyo ukoresha iterabwoba ni ukuba wemera ko nawe uri umunyabwoba. Iyo uri umunyabwoba wemera ko abandi bateye ubwoba nabo bagira ubwoba. Leta yagumye kuba ishingiye ku bwisanzure no ku burenganzira bw'abantu bose, ariko ntishingire kuri iri terabwoba. Ni ibintu rero tugomba guhagarika mu buryo bwose bushoboka, kuko nitutabikora iyi Leta twese nk'uko nabivuze ishobora kuzatugeraho, abitazageraho ikaba itazabageraho wenda kubera ubushobozi buke cyangwa se kubera ko bari mu bihugu bifite amategeko akomeye, aho inzego za Leta zidashobora gucengerwa n'abantu abaribo bose. Ndumva ari cyo ngicyo nuvuga nshaka kuvuga kuri iyi ngingo. Jean Paul, habaye hari ibibazo cyangwa ikindi kintu waza kongera kumpa ijambo? Ariko ndumva kugira ngo ntize mu magambo aricyo nabwira abanyarwanda, nibongere batekereze gukunda igihugu nyabyo. Twese dutekereze buriya butaka kiriya gihugu cyiza cyacu, dutekereze ubu butegetsi bw'ubugome, ubutegetsi bumena amaraso buri munsi, burenganya abanyarwanda buri munsi. Dutekereze niba bukwiriye, tunatekereze niba koko bufite imbaraga zo kugira ngo bahungete buri munyarwanda bifuje guhungeta aho ari hose mu gihugu cyangwa se no hanze. Urakoze Jean Paul, nduva nabagarukije aho ngaho.
Yakoze cyane Ashile, kandi kubitekereza n'ubusesenguzi bwiza ndetse n'inama. Ikibazo gusa ni ukumenya n'ibyari zizatangira kubahirizwa, kuko si ubwa mbere, si ubwa kabiri uzitanze, ndetse ariko bizatuma tudakomeza guhamagarira buri wese kugira ngo atege amatwi yagitemene, atabitega amatwi arebe ikibazo dufite, noneho nawe ubwe avuge ati ariko nyamara ibi bintu bisaba strategie itandukanye nk'iyo dukora. Kubaha FPR ntibihagije, kuyikunda ntibihagije, kuyihunga ntibihagije, none se murabona igikwiriye ari iki? Guceceka ntibihagije, kuvuga ni icyaha. reka rero soze ikiganiro cyacashire umwanya ntagutuma yenda tugaruka muri analyse cyangwa se gukora nagira ibyo mvuga kubyo bavuze kandi byose by'ingenzi ariko nahuze ndeba muri amakuru ntabwo ari uyu munsi harejo muri Congo mvuze gukurikirana amakuru yo muri Congo muri Manono ahitwa Manono ni hafi mu bice bya za Kalemi umwana yigeze kubura yarabuze amara amasaha 72 bataza umwana hanyuma baramushaka baza gusanga umwana yapfuye bamubona ari intumwa abantu batwitse amazu baratwika kuko badafite ibisubizo simvuga ngo mu Rwanda mwirohe muhanda mutwika amazu ariko nibura bumva ko abantu bagira uburakari bagira uburakari ntabwo ari aho gusa henshi iyo abantu barakaye baranavuga yenda ntibagire n'ibindi bakora ntibatwike ntibakore ibindi bakavuga mu Rwanda ntabwo bishoboka noneho no ku kiriyo basigaye baceceka no muri gereza ntawuvugiramo mugira ibihe byiza ashire wakoze kubara nanjye muri ikiganiro ndetse ubwo nizera ko tuba turi kumwe mu minsi ya vuba ejo bundi mu kiganiro yenda igihe ni iki kuwa kabiri bitari rero ubwo nahuta
nakubuze ariko tutabona.